Kwala noma bengikusa bengizosha. Ngiyahluleka ukuyibamba, ngiyahluleka ukulala. Ngilale kanjani, oh ngilale kanjani ungekho. Oh, we are la fama sin letra.